the name of D-Check. Welcome to the fight.
Get louder, the call.
Let's go.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Bati siminga na me baby di wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tenge kaine. Walindi milo mutima yue. Chifwayana umbi ni wewe. Ni wewe.
No, no, no.
You got me losing my mind, yeah. Still you are my head, yeah. Ujima wango na zanga yue. Chifwayana umbi ni wewe. Ni wewe.
No, no, no.
You got me losing my mind, yeah. Still you are my head.
Chiko popa ekizamu na kufela. Nipanga malaini nga baba pogela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga malasha nziuza chikelo ni chako. Vela nga nilo tesi mbili vapo. Beauty na poko si unasungapo. Ndiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipase aboleke chikwela. Nifuna love unotiche kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chakacha tifake pamwela. Kanichi njanganda rama yo katana. Nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. It's a city that kukoti. Dila bako makolo kukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi chati punda yolo. Perfectly humani kwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inefya sote sana eh. Mojo peace if you got nothing to say. Wifey material si badi badi. I'll give you my heart iwe kwa tigandi. Gelo so fly you never land. Love uni supply or no demand. ZTT I can never complain. X yange na moka detail. Nika kuyewe makwela na BP. Uga ni kupangise GP.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Matisi minga na me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tenge kaine.
Fune winango baby. Let's go. Mr. Louis Daka, what's good? Mr. Young Furious at Channel. Fashion is a gala. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Peter Petros at Capondo Zone. Mr. PTK. Turning up like 1, 2, 3. Let's go. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The fire department is in the building, nigga.
Exclusive to ZLouder.com.